kulaba baby omutima gwange tegutereranga mulimu akantu kali baby akansiwa siwa uliro bulumi bunti bwe mala kaseera nga sikulabye ati mukwano nawe sembera uliro omutima guno gunjigija katino baby nawe sembera uliro omutima guno gunjigija njagala kubera wowoli buli lunaku buli kaseera omukwano Tusa chimunze nawe Jagara tubele babiri nze nawe Oh baby mukwano Jagara tubele babiri nze nawe baby Tubele babiri nze nawe Jagara tubele babiri nze nawe Sweet baby All my wishes have come true Just because I am with the best Everything I wanted, yeah, and everything I needed. Nayagala omusajja omulungi, omulungi ayina kumpisa, nga solina, era olina, kati mpulira, esala zange, Katonda zizzeemu omulundi gumu, baby mukwano, njagala tubeere babiri nze naawe, baby. Tubele babiri nze nawe Tubele babiri mukwano Njagala tubele babiri nze nawe baby Nga tusachimu mukwano Njagala tubele babiri nze nawe Yekwe, yekwe Genze ndi sigala nkulize
Yekwe, yekwe
Sirepo wange Senjakala kulaba
Yekwe, yekwe mukwano
Nyonyo geranga ka Spanish kitaya Oh mukwano Njagala tubele babiri nze nawe baby Ngatusa chimunze nawe Njagala tubele babiri nze nawe